It's the kids, baby.
It's the kids, it's on best team.
Na kuvizia tukeshe, na subiria tutete, na kuvizia tusepe, na polizia mtete. Uta kususia mkweche, uta kuzugia na pete, si unajua vile mini kuhui hali tete. Wapo alosema komba spigi show, I wish you know, wasikusha wishi though. Na bari zao za kuwa stishi vyo, charge empty kila siku, yani battery low. Leo na vibe tuka refresh place. Mini mgonjo weta bibi joni tibu wa ni freshness. Takuwa mjinga ni kimes mes. Ulikuwa na mitoka sina kitu. Nes na pike dash dash.
Misi jambo ni kumbie, ile moyo utanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke utantetemesha. Fura yako niajie, iko mikono salama deka. Utakacho nambie. Oh baby, take my deca.
Niko kiona mimi,
take my deca.
Niko kiona mimi tu.
Don't let them fool you. Kiso mwenipenda mimi huyu. Mapenda dhati naisia ulikuwa na hatu kaa kitambo. Na mengi ukanusia tunaisa aje kami pango. Since day one kuna plan kichwani. Nimiliki mjengo na bongela wife kwa ndani. Wife sotani, wife wa kuvibe kanzani. So yule wife wa stamina aliesepa nyumbani. Mapenzi ni yetu, na sisi kivyetu. Yani kama sugar baridi yetu.
Misi jambo ni kwambie, ile moyo utanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke utantetemesha. Fura yako niajie, iko mikono salama deka. Utakacho nambie. Oh baby, take my deka. Take my deka.
Ukiona mimi tu.
Deka ukiona mimi tu.
Deka ukiona mimi tu.